It's a world pandemic. It's a world pandemic. Kamishika di wengi tumepanic. Wengi tumepanic.
Social distance just ambale.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani kisha washe nare.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Make a sanitizer.
Coronavirus.
Na 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 na.
Coronavirus, nikasikia hizi stories za coronavirus. Sajua hizi stories za coronavirus. Amo tazi sanitize, amo shazi sanitize, amo tazi sanitize, amo tazi sanitize usimgote. Nataka na ganju na die, acha nitumie. Do not decide blanda, mapati jua kunanga. Please stay home, mama kapoko utamangwa. Cheki, lando dana try kuwa muwaiza. Na mi niko tuna masanitizer. But siko chupri, mi dupri kijamin. See you after 2 months, inshallah. Amen.
I need a sanitizer.
Need
a sanitizer.
Ya kijani round ingine saya kuku kabla jafika usiku. Corona iko huku na huku. Dizina dikipofu itabidi ya meyona. Nikona swali nkulize daktari Rona. Corona ushikaga watu wanachoma. Nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawana. Chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukiregezo chelewe simtapatana. Usiku siku mandugu wako na marungu. Marungu rungu kipigwe na baki nduru.
Nadanga sanitizer.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Coronavirus.
Na 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 na.
Coronavirus.
Na 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 na.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Coronavirus.
Na 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 na.
Coronavirus.
Nadanga sanitizer. I need a sanitizer.
Get it real. Get it real.
Sanitizer.
Get it real. Just get it real.
Sanitizer.